Finding factories was not easy because endaweni eyiningi asiowni ama-factory as abantu abamnyama, and uma ufike endaweni nje utreatwa ngathi awubalulekile, you know, sometimes. And ngiya-understand-a ke, you know, sometimes where mhlawumbe amanye ama-peers or ama-colleagues wami would then say, uma ngingaye e-China, and I've been told esikhathini esiningi nje ukuthi nje vele uthathe nge-design yakho ye-China, uzothola lama-tights ngemali encane kabi, in a week uzobe usune-brand usu-ready for ukulauncha. Le nto ubhizi uyenza lalo kubhizi ugijima usampilisha uncenga abantu wenzani nje uzimoshele isikhathi. But I've always been passionate ukuthi ngifuna isiko lenziwe la e-South Africa and only here. The manufacturing yet was hit very hard. Ngokuthi sambeni sonke siyothinga into zase-China, meaning ukuthi sine talent and skill esiningi in the country. Sasama CMT, nabantu who lost their jobs kuleyo process. So ngisebenza nje nabantu abaningi who are very, very talented. So yonke into nje ekhona kusiko izandla nokuhlakani nje babantu ba la eMzansi and kakhulu KZN. So as tough as it was, I am glad ukuthi I stuck to my guns and I saw that process through. And I've created, you know, great relationships. Nabantu engiqale nabo ngahamba nabo kulo hambo. And mind you, we all celebrate together, you know. Sesihleli, sesihleke ukuthi ayibo. Ama-tights wethu sewahamba ko-London, sewahamba ko-Switzerland. Into kade singeke nje siyicabange sisaqala ungenza yonke le nto siyenzile manje.